For the energy, zakuri rimba mpaka nzara ye, zakuri rimba mpaka nzara ye. I thank God for the energy. I just pray for my enemy. Zakuri rimba mpaka nzara ye, zakuri rimba mpaka nzara ye.
ibintu direct agada nkoreye anyambitse ubusa mu bakwe
papa wanje bari bamucanye mu kuzimu bo kitwa na matayi ya kabenzi